in many races, yo. We need more love on people's faces, yo. Less on a peace in these places, yo. Set up your life like a shoelaces, yo. We care for one piece on love in the streets, eh. Fellow friends, let's preach out the peace, eh. There's no need of us to plant out the seeds. Our forefathers fought hard for the peace, eh. Tumekuwa na amani tangu jadi. Hata ganya tukivita ukabila yani. Tupendane tuwe kitu kimoja. Tuilinde hii inchi tuijenge pamoja. Yeah, love, harmony and self-esteem. This is what universal peace means. Listen out you people be keen. Let's not fight for this life we live in, eh.
Why you searching for love when you have it with you?
Ile enzi tukisai Madrid, flash forward hadi saa hii. Naona hiyo yote nikaa ili lose meaning. Jamaa amegeuzia brother, nimesahau love ndio religion. Lakini justice bila hiyo force itakuwa ni impotent, na force bila hiyo justice pia itakuwa ni tyranny. Haimaanishi juu hakuna war, kuna peace. Toka kwa hiyo kukuni, mental slavery inatumanga from within. Jamaa umeishi na yeye miaka kaa 16, utamgeuzia aje? Siku dhani unaweza geuka beast. Hiyo design ndio to live na harmony na peace. Itabidi tumesik, yani ile
voice ya mind. Why you searching for love?
Naunganisha pieces mbili, ndo the reason now need a peacemaker. Lakini hawaelewi hizo languages, tangwages. Smile ataka, ndani kuna storm. Tulia, kaa kimya, ulimi ainanga limit. Matamshi uibua hisia mbali mbali tofauti. Kuzua hali ya taharuki kwa wenye chuki binafsi. Amani pia uwakera, lakini ni upuzi da wanajua. Wanajifanya hawajui, wanahitaji amani. Peace ataka nilikupisofi kikipea ukweli. Kujua sana pia imeharibu utu. Changanyiko wa fedhea na unyonge mtupu. Tenda wema nenda zako tukubelieve. Niko na business pia unfinished. Kaile ya MJ niseme this is it. Nikae na amani. Kila mtu anataka peace ya shamba, peace ya keki, kashe ya kake. Nahitaji peace ya akili. Joni concentrate kwa hii kazi yao vipi.
Why you
wanza na you, you niti na umoja wanza na you, you kumanisha we mwenyewe, so far mi mwenyewe ni msheng, so kabila uniusu sikio wala ndewe, nimechoka kuona vifarango waki explosiwa kwa mwewe, naka utaki kujenga ukuta ukiona ufo usichelewe, naka wezi paisikeli mbono uchochewe, enyewe. Niliacha kwenda gym after kujua moja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na chuki nikaa kuchoma jivu. In real life mbali na comics, niliona lion na kiado baby oryx. Kucheki binadamu nikajiuliza what's all this. Ati sahi cheriota elewani na otis. Ni mmomonyo kwa ubongo, si wote tulimoldiwa na udongo. Sambono jibebe mkubwa na mi mdogo. Ignore maneno zimeja kutu na upuzi, yani ile mtu kukutu. Jotaki outcome ya mhutu na mtuti. Na hivyo ndivyo tuliamua leo jana. Tutaki repetition ya juzi.